Yes, let's look in our Bibles in Acts chapter 5. And I want us to read from verse 33 down to verse 42. And I don't know how this translates into your dialect, but here in the United States, there's an expression that they call straddling the fence. In other words, it's when somebody, like a politician, seems to support both sides of an issue. They don't want to stand against it, but they're not really for it. I don't know if you have an expression, but here in the United States, that's called straddling the fence. And what we're going to see here in Acts 5 is what Gamaliel tried to do. He tried to show that he wasn't really against the message being preached, but at the same time, as we find out, he wasn't for it either. So in the end, there's no middle ground. You see, he was just as opposed to the message as anybody.
Tatenti sabuleni mabuku atu mabuku la machi tibu muto faishin di maka 33 ukafika verse 42 maga tufunatika yangane chintu tuwa patsaji ilu isindu dzuwa kudziko la kwa nukumala kuti mumata ntanzira kuti banji una machichewa chimala mkula kuti banji kome kuna kwa Amerika chichewa mkani ya ptunga rumene wo ima kala kuti di kulimbana kukala muntu wotsutsa amene amalimbana ndi chinthu chimene chilimbali yake koma safu chilimbali ina koma zikangana limbali imeneyo ndicho linga chione kuti anthu asadziwe kuti afuna kuchilanda kulankhula kwina ndi kukhala ndi munthu amene ati alimbane ndi chinthu koma mosazindikirika modzizimba itsayekha kuti asaoneke kuti akudana nacho azikangana kuchikonda kapena kuchikonda mochiyikira kamperi kumphasa ndicho linga choti achilande izinthu zimene adachita Gamaliele amene amaoneka ngati kuti akusapota alimbali ya kufunzi ya tumu ya jao pamene ada aliwotsutsa ndipo mchitidwe uno liwonse amene Gamaliele ada uchita apapa ndiwofanana kwenikweni ndiwonse amene ada aliwotsutsa amene amautsutsa uthenga wabwino panabeso kusiyana pakati pa Gamaliele ndiwotsutsa inawo poona ngati Gamaliele amankhula chinthu cha nzeru.
So if you would read from verse 34 down to verse 42, and then I'll make some comments.
Dimekea 34 lolekeza 32 akuti koma ananyamuka powina pabwalo lakulu ndiye mfalisi dzina lake Gamaliele mphunzitsi wachilamulo wochitidwa ulemu ndi anthu onse nalamulira kuti atumwiwo akhale kunja pang'ono. 35 ndipo anati kwa iwo, amuna inu Aisraeli, katijenjela ni noka za atu awa, chimene muti mwachiti. 36. Pakuti asada fike masiku anu, ana ukateuda, na anena kuti alikantu ye mwini. Amene antu anapatikana naye, chiwengero cha ungari mazana naye, ndiye anapedwa, ndi onsa amene anamvera iye, anamwezika, anapita pachabe. 37. Atapita ameneyo, ana ukayuda, waku Galilea. Masiku akulembedwa nakopa anthu amtsate iyeyunso anaonongeka ndi onse amene anamvera iye anabalalitsidwa. 38 ndipo tsopano ndinena ndi inu lekani anthu amenewa nimuwalole akhale pakuti ngati upfungu umene kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu idzapasuka. 39 koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. 40. Ndipo anavomerezana ndi iye, ndipo mmene adayitana atumwi, anawakwapula nawalamulira asalankhule kutchula dzina la Yesu, ndipo anawamasula. 41. Pamenepo ndipo anapita kuchokera ku bwalo lakulu, nakondwera kuti anayesedwa oyenera kunyozedwa chifukwa cha dzinalo. 42. Ndipo masiku onse mkwachisi ndi mnyumba, sanaleka kuphunzitsa ndi kulalikira Khristu Yesu. I'm finished.
So here in Acts chapter 5 and verse 34, we have mention of one named Gamaliel.
Mundime yake yasete folo ya machitu cha mutu 5 ikulankhula za munthu wina dzina lake Gamaliel.
Now, we know something about Gamaliel because the Apostle Paul, before his conversion, was raised under the teaching of Gamaliel. As it says here, he was a doctor of the law. He was one of distinguished honor among his peers.
Tima wona pombiri ina ya Gamaliel chifukwa timamva kuti Paulo anaphunzitsidwa ndi Gamaliel namene adali mphunzitsi wake wachilamulo ndipo yapa kulankhula zona kuti Gamaliel adali mphunzitsi komanso wamkulu wachilamulo wopatsidwa ulemu ndi anthu onse.
Gamaliel here in this narrative represents many preachers of our day, many teachers that are in institutions of higher learning in so-called theology schools, that they love to, when they teach, present different positions. But in all that they do, they never really preach the truth or teach the truth because they don't know the truth.
Gamaliel apa ndi chithunzi chimene chimamira anthu amene ndakulakula amene timaona ngati akulakula muzimu nthawi zino mzipembedzozi wina amapezeka ma Bible school ma college azibusa amene amaphunzitsa masula azibusa kuti akhala azibusa anthu amene amaoneka kuti amene akulankhula zachoona ndi chenicheni koma mosemosemo zimene amachitazo sizikutanthauza kuti ndi anthu amene akuchidziwa choonadi ayi ngakhale amaphunzitsa nkusula azibusa akuimira aziphunzitsa amene amapezeka mma college ophunzitsirapo osulirapo azibusa kuti akhale azibusa.
It's interesting that even his name, that is his Jewish name that he was given, means God's reward, a recompense of God. So even his name indicates something of his religion or belief, that somehow he was God's reward.
Zina la geli solori gamari eriri, li zina la shiuda, li meneri marenzawza za mfoto ya murungu, imene murungu ama pereka. Demuna di muone, zikufana na kwandunji, li zimene gamari ama chile, ama pereka zibintu kwa amu.
Another way of putting it is that he was seen by his parents as being a reward of God. We've run into people like that. They've wanted a child, they couldn't have a child, and they pray, they fast, they do all these things, and God gives them a child. And so, in their mind, they're thinking that God rewarded them with His favor. That's how they see it. And often it's because of the prayers and the fasting.
Izi ni mene munga zimakarira banja kuti banja likakhaulilika dalibe mwana zimavutika nusala kuti opemphera kuti ambuye mutipatse mwana ndiyeno mwana uyarabake kubanja limene lili adanora mwana uli ni mphatso yochokera kwa mulungu basi mwana achingopatsa dzinamene uli ni mphatso yochokera kwa mulungu amaganiza ngati kuti mwanayo wabade kuti wanapemphera anafunitsitsa kwambiri anachitapo kanthu adampatsa dzina limene ngati mphatso yochokera kwa mulungu.
In my earlier life, when I was in training to become a preacher and sat under many Gamaliels myself, these were men who were professors and thought highly of themselves. And if you were to ask them whether they would say it or not, they would tell you that they were God's gift to men, that the God had given them their knowledge so they could share this with others, and while others could learn from them, still they
pabe ndimatindika maona aziphunzitsi wanga adali ophunzira bwino kwambiri madokotolete enene amene adayandira madigiri awo azaubusa ndiye kwamafusa mafuso amane kuti aliferu mulunguru adatipatsa mphatso iye kuti tipereke mavumbulutso mayango ku anthu ndipo ifeyo zimene tikukuuzanizi zimene mulungu adatiuza kuti tikusuleni tikuuzeni ona kuti iwo aja amaona kuti sechili chonse zimene akuchita ndi chimene mulungu adawauza kurasulira necho azitumikira Ambuye nemene neso ndakulira pasipa agamali anga amene amandifunzitsa ine.
I remember sitting in classes and having the Bible open and the professor telling us that there's two positions. There's those that believe in the free will of man, and there are those that believe in God's sovereignty. And so they would present different positions, and yet ultimately they would warn against the extreme of one or the other. They would try to find some middle ground where everybody could get along. That's Gamaliel.
Inaya ni makumbukira nthawe imene ndinali mkalasi pamene ndimaphunzira amandiphunzitsa ziphunzitso amene mphunzitsi aliyense amayesetsa kuti akhale wamphamvu otchuka bwino ophunzitsa bwino ndicho ndikonena kuti timtame ndipo anthu aja aziphunzitsa jawo amapikisana kaphunzitsidwe kawo chimene kuti anthu kuti adala Gamaliele sizinali zochokera kwa mulungu ayi koma zinali zizongochitapo chifukwa malimbira amapikisana kuti aone kuti otchuka ndani ophunzitsa bwino ndani koma ophunzira
But the truth be known, Gamaliel was a hypocrite. Because if you remember, for example, in Acts chapter 4 and verse 1, where this all began, when Peter and John were first arrested, it says they spake unto the people, and what? The priests and the captains of the temple and the Sadducees came upon them. They weren't acting on their own. They were sent by their leaders to arrest them. They couldn't just do this on their own.
Palisi adindo adali mamene mujana wonso adali ukhumudwa adali wodzalambi mkwiyo chimwe pauli koma mmene anali mkulankhula ndi anthu ansembe ndi adindo kukachisimsa asaduki anadzako ovutika mtima.
That's why I say Gamaliel was a hypocrite, because he was the one who would have been of those that authorized Peter and John being arrested in the first place.
Chimene amachira mkulapa nchona kuti
and that's proven over in Acts chapter 5 and verse 17, the very chapter that we're reading. You see, it says in verse 17, then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignation.
Pa umboni lotsirira pamene patikupeza pa machitidwe mweyo mutu 5 ndi maka 17 imena kuti koma anauka mkulu wa nsembe ndi onse amene anali naye ndiwo achipatuko asaduki nadukidwa.
Now the Sadducees were, even though they were part of the same council as the Pharisees, the Sadducees did not get along with the Pharisees.
Tikuona Saduki ngakhala adali limodzi mgulu limene lili la adali gulu limodzi na Farisa amene amapanga bwalo lijalo koma sakakadadukidwa popanda wamkulu uyo amene anayenekera kudzuka kuti adzutse ukali mwa Sadukiwo.
And so when Gamaliel stands up here in verse 34, he wants to be the moderator. He wants to be the one who is going to come up with some compromise so that they can all get along. But as verse 34 says, had in reputation among all the people. You see, what he was concerned about was maintaining his reputation, like so many. So Gamaliel represents so many who are preachers today that really don't want to cause a disturbance. And so when they preach so as not to disrupt their reputation. They want to be liked. They want people in their congregation to get along. So they preach in a manner so as not to offend.
Amagana kulalikira uthenga wa chindunji chikwama zora anthu ena khozo munyozapo ne pokana kunyozedwa amene kuli bwino tizilalikira mora anthu azapasa kunyoza zikupatsa ulemu muitali yesamina amalalikira mtundu umenewo andiofanana amene ndi Gamaliel.
In essence, they established themselves as judges, in other words, making decisions in such a way as to keep the peace when there is no peace.
Kulankula kwina anthu ngati amene wanawa ndi anthu amene amaona kuti ndi woyenera kulengeza mtendere pamene palibe mtendere amafuna awalunzanitse mitima anthu pamene sanafunika atalunzanitsidwa mitima ambayona apafunika pakhale mgawano iwo amabweretsa pamodzi kuti zinthu zimene zinafunika zisayanjane ziziyanjane.
They try to hold the middle ground when there really isn't any middle ground. Scripture never talks about middle ground. It's either light or dark. It's either truth or error. There's no middle ground.
There's no middle ground, yeah. Iwo watu ama kuna akale pakati mkati. Kuti azike ngazau, ndi zau kuzipharikiza pamodzi. Arenge kuwala ndi mdima azike pamodzi. Pamene ku zinthu za uzimu, palibe chikatikati kuti wina ameyenera kukhala pakati, kuti azigwira izi ndi kugwira izizi, kuzika pamodzi. Palibe, ndipo sizigwirikanso zinthu ngati zimenezozo. Ayi.
If you look in Matthew chapter 12, and verse 30, you'll read here what our Lord has to say about people that try to pretend to be in the middle ground, or as we say here in the United States, straddle the fence. In reality, they're not straddling the fence. They're on the other side of the fence. They're against the Lord.
Tipezapo za anthu amene amafuna sonkhanitse pamodzi, azike pamodzi, pamene sizingatheke kuzika pamodzi. Ndipo munthu amene amafuna sonkhanitse zawo ndi zawo azike pamodzi, zimatanthauza zonena kuti iyeyo ali mbali ya wotsutsayo, sali mbali ya chilungamo. Chifukwa amene ali mbali ya chilungamo safunitsitsa ngakhale pang'ono kuti ayanjanitse chinthu chimene chili chosalungama. Chifukwa saka sete akunena kuti iye wosakhala pamodzi ndi ine akana ine. Ndiye wosasonkhanitsa pamodzi ndi ine amwazamwaza.
Is there anything in this scripture, Matthew 12:30, that's difficult to understand? The Lord said, "He that is not with me is against me."
Abaruti kuona Bible dikulangua jindunji kuna uti uye amene sali ndine ndi ngotsu tsana nane wina aliye amene sali nda mbuye ngotsu tsana nda mbuye.
He's saying he's addressing this word to the Pharisees, the very same as Gamaliel here, a Pharisee. Here, our Lord is addressing this word to Pharisees who acted like they were in some agreement with him at this point, and yet at the same time, they accused him of being of the devil. You can't have it both ways.
Amene analiwa chifarisi, amene amaoneka wa ulemu, amene amaoneka kuti akaima, popeza anopatsidwa ulemu, azimangirire zonsezi pamodzi. Komatu chinthu chichake nchiona kuti sikunali kumangirira pamodzi, ayi, anali kuzitsutsa, amene adali wasangana ndi yerekezi.
They couldn't deny the truth concerning the Lord Jesus Christ that here he was casting out devils and healing the blind and the dumb, as we see in verse 22. And yet, not wanting the glory to be to Christ, they preferred to say that it was by Beelzebub, it was by Satan, that he cast out those devils. They tried to be in the middle.
Kuti abweretse pamodzi aoneke ngati akulankhula chilungamo chisali chilungamo. Ichichi chikutsimikiza kuti iye analitu ndi mzimu njo wa Barazebu amene amaoneka ngati wachilungamo, amaoneka ngati woyera ngati wakulankhula zindunji zoona zenizeni, koma zisali zoona. Kodi kuti zimene amayankhulazo zinali zotsutsa ntchito ya Mulungu ngakhale amaoneka ngati akuzitsata.
But you see what our Lord added there, the second part of Matthew 12:30. He that gathereth not with me scattereth abroad. The way that the Lord has purposed to gather sinners to Christ is through the faithful preaching of the gospel. But if a person is not preaching the gospel, what he's doing is dividing. What he's doing is scattering abroad. He's not doing the work of God.
Chimene mwene kena kuchita ndi kudziwa nchonena kuti yeye kaya amene alalikira uthenga wabwino wachindunji mofanana ndi mmene Mulungu adawunenera adawutumira uthengawo amakhaula kusonkhanitsa pamodzi zimene ndi nkhosa. Koma wina aliyense amene aulalikira uthenga koma ngatisi uthenga wabwino wa Yesu Khristu umene ukapaza imfa yake pa mtanda ndi kusankhiratu kwake amakhaula kuzimwaza zinthu zijazo sakuzisonkhanitsaso pamodzi angakhale maganizo amaona ngati akuzika pamodzi.
You have preachers there in Malawi, just as there are preachers here in the United States, and particularly in Shreveport, that will tell you that they're not against you, and yet what they preach is contrary to the very message of Christ as is revealed in Scripture. Well, there's only one thing that can be said of them, and that is that they are enemies of Christ. Because they preach contrary to the word of Christ, even though they may appear to men to be very nice people. They're enemies of the cross.
Koma sala likira mofanana ndi mmene uthenga wabwino ulili chimene amapanga iwowo ndi kulalikira uthenga umene kukomera anthu onse usangalatsa anthu onse amafuna azimangirire zonse pamodzi koma chimene mwenekera kudziwa onse olalikira uthenga mwantundu ngati umene wowo sasonkhanitsa pamodzi ayi ndadani a Mulungu ndadani a uthenga wabwino ndadani a choonadi kwawo iwowo amatsutsa ntchitoyo koma amangodzisungira okha ulemu ndi mipando yawo.
Now coming back here to Acts chapter 5, the reason why I spent that time introducing Gamaliel is because if we don't have discernment, and I've heard messages where preachers have commended Gamaliel for, in essence, standing up for the apostles, when in reality the whole reason they were there was because he was their enemy. But he was just trying to act like he wasn't.
Nje mchifale ndatenga nthawi kuti tiyang'ane ndi kufufuza kwambiri nkhani ya Gamaliel tibwerere ku buku la machitidwe lijalo limene tikuliphunzira kuti Gamaliel pokhala munthu waulemu pamene adadzuka polankhula pamaso pa anthu amaoneka ngati safuna kuitsutsa ntchito ndipo ana Petro amafuna awaonetsere ngati kuti safuna kutsutsa ntchito koma ali kuitsutsa kwenikweni adali mdani wa ntchito ya Mulungu wa uthenga wabwino umene unali kulalikidwa koma amafuna aonekere ngati kuti sakutsutsa uthenga wabwino ali mbali ya uthenga wabwino.
When you read verse 35, it sounds as if Gamaliel is their friend because he says unto them. Now remember, there was a division. The Sadducees, as we saw in verse 17, were the ones that were filled with indignation and laid the hands on the apostles and brought them in. But Gamaliel, when he said unto them, he was saying unto these Sadducees, these were already his enemies. So he was using this as an occasion to get back at them. He said, ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do is touching these men. It sounded like he was taking their defense when in reality he was just defending himself against his enemies, who were the Sadducees.
Tizabwelera pa ndima yake ya 35 imene ndipo auti imene akuti ndipo anati kwa iwo amuna inu aisraeli tadzichenjera nokha za amfya wawa Nkadi imene ikuchokera mukuona mundima ya 17 imene aone kuti ndipo asaduki amene adali achipatuko anadukidwa ndedza mari ali pamene amadzuka yapapa asaduki ndi afarisi ntheza mbiri samagwirisana chipoya zimene amakhulupirira nje uyuyu adaima motsutsana ndi asaduki kukhala ngati kuti iyeyo ali mbali ya atumwi ajawo koma kuti awawo asaduki waoneke ngati adani pamene sizidali choncho yali amafuna wabweretse pamodzi adani wake adaniwo amene ndi adani ku afarisi amene ndi asaduki ayanjane kuti apange udani waukulu wodana ndi ana Petro ndi Yohane ajawo chifukwa pamene amalankhula amaoneka ngati akuwatsutsa asaduki pamene akuwatenga asaduki ajawo kuti akhale mbali yake kuti athandizane kutsutsa uthenga wabwino umene atumwiwo anali kuutumikira.
In verse 36, he gives the example of a man named Thutis who had boasted himself to be somebody, in other words, made himself to be a leader. And really, by giving this illustration, he's comparing these apostles to this Thutis, that if they're stirring up trouble, God's going to deal with them. That was his point of view. He wasn't saying he agreed with the apostles, but he was saying, God's going to get them. God's going to judge them. You just watch.
Tikumuona Gamaliel akakuti akubweretsa chitsanzo mundima ya 36. Ndima ya 35 akuonetsa ngati wabwino auchenjeza wanthu kuti ali mbali yachoonadi. Pamene ndima ya 36 iyo akuakakamba za munthu amene adadzuka yekha naoneka ngati mtsogoleri. Ndipo popeza adadzuka yekha padaliso anthu amene adamulondola ngakhale asadali mtsogoleri weniweni wofanana ndi mawu a Mulungu. Anthu adamulondola anthu okwana 400. Ndipo akubweretsa chitsanzo chapoyera kufuna kulankhula kuti ntchito imene atumiwa akuipanga amaiona kuti ikhoza kuthabe chifukwa wena wake amapeka kaye chitsanzo choti wena adayamba idatha.
You see, when you study what the word is saying and how Gamaliel is reasoning, he's using Thutis, who was a rebel, even as an example of Christ. He's in essence comparing this man Thutis to Christ, in saying that if any follow Christ as those that followed Thutis, these 400 men that joined themselves, it says eventually their leader was slain and all as many as obeyed him were scattered and brought to naught. What he's talking about is this one Christ that came that we're opposed to, guess what happened? He died. And they never did believe in the resurrection of Christ. They said that the disciples came and hid the body. But what they're saying, what he's saying here subtly, is that we don't have to worry about these men, Peter and John and apostles, because eventually they're going to be scattered just like these that followed Thutis were scattered. That's his reasoning.
Atumwi watu amafananitsa ndi Teuda. Poda kuti Teuda adadzuka yekha nakhala mtumiki ngati mtsogoleri ndipo adali na 400 koma atangophedwa Teuda anthu enawo adamwazika. Ndipo amaona kuti ntchito iyi anthu awawa aanda Teuda awawa ntchito awo itchira panjira. Ndipo amafananizanso ndi Yesu. Utumiki wa Yesu amene kutinso amafanana ndi Teuda imweyo. Amene amaona kuti ntchito yakeyo ikhozothera panjira. Mwachitsanzo akuti adaiona kuti Yesu Khristu atagwidwa ndi kuphedwa akuphunzira maona ngati adathawa. Kuthawa kuja kulumalira kuti adalesa adamwazika adabwerera chiyembekezo chakhala ngati chatha amati ndiye kuti uyu ndiye uda weniweniso Yesu. Koma ataona kuti akuphunzira nje adzukaso tsopano Yesu atoka kwakufa adzukaso aona ano pachapana thawa nthawi ya Yesu ijayo ngakhaleso ayamba apapa athawanso amafananiza mwathunthu ngati umenewo adali ndi chitsanzo chomveka bwino koma chili chotsutsa uthenga wabwino.
I remember back in the Ivory Coast in the late 80s and mid-90s when I was preaching the gospel and the Lord was causing His word to go forth, there were religious leaders that rose up against me and I became the subject of their derision and opposition and persecution. And I remember some leaders in those organizations saying, at the time, leave him alone. We don't have to oppose him. This is going to die of itself. And their argument was, when I left, because they said he's not from here. So eventually he's going to go back to the United States, and when he goes back, all these will just scatter. They'll not follow him, and then we'll get back his followers when he's gone. That was their reasoning. Huh?
Ndimakumbukira sai neyo mzaka zoyambiri ya zama 80 mukafika cha pakatika ari pamma 90 mu ineyo ndiri kwa Ivory Coast adani fananizira so ndike kudemwe chifukwa nditayamba kulalikira uthenga anthu onse zipembetso machalichi adadzuka motsutsana ndine maloma ake ine ndendakhala tsopano mwini chiphunzitso chawo uthenga uno ndi wosomena malalikira wotsutsana ndine mpaka adafika po mankhulana kumauzana kuti amlekene amene yuyu nchito imtela yeka zajabe bali pezi wena kuchita hapo zopata zero zizi kuma soi nuomu kupulika mtima bwanji mtu yu kwao tu siku no ya siku ni nanyemu kasi pita kwao kwa meleka ndipo waka nyemu kupita kwao angatawane nga tsongole na ntuwaka mina kwa tsarika atakalila ntuwaka ya rakasia kufirikare nga ntuwaka jeno wabwe tsa mchechi kwatu hazile sisi ka tsongole labe alege libata abala ligira haka joka tikate nga ntuwake.
And one part of that was true. It's been 21 years now since the Lord removed me from Africa. And yes, there were some that scattered. When I was gone, they went their way. But not those who are the Lord's. You see, the Lord knows those that are His. And today, these 20-some years later, by the means of internet and Skype, the Lord has put me back in touch with a number of these that He has preserved. And there are congregations throughout Africa today that the Lord has raised up and kept as a result of the preaching of the gospel some 21 years ago. And I haven't had anything to do with that. It's the Lord keeping His own.
Kufuri ni mtajo kwa mwenye kujadi, anzuwe na daba ya liga. Anzuwe na daba zika ina dalika kasi, ina dapita biku uzika mbezo zaoza. Kwa majimozi chimele mbiji ziwa, pata tanza kato wete wa mbikula digida kwa mwenye kujadi mtajo kwa, amini mtajo kwa hako, kwa ma murungu ada sunga mena liyaki. Ndipowe na wotefa, amene ada talira, amene ada rambu, ya daji kukira bichi mkuzi chojiti. Ndipowe kutzira mbi, I ma network ama siku anu wa interneti kamba sika hivi mene kupangire kusto kuna malawi zira pa kumpira yonchi tele kuri abale wena amena da tichukuka tsova anu amene na wansu service kuchitika umapuzila maamuru mungu wada la tichisungira kare antu amena da tichitika kumante mchogola amena da tichitika kuzia so chenga wabimu panuka kuri chechi kwa filika yosungula dena losa mungu wada la kuyamba nipileka kwa filika nika la likine mantu nungarumele kuri nika kenga nila vya lambe uzo tichitika filiche kwa filika kwa filika kwa filika kuri machechi amene mungu wada wa sanka nikuwa hita nilatu kuchenga ubwe wa wabu ino kupita kumene kujago chipuwa kwa yamba nila vya kwa gaye ndieno kuma amene sana liya ambuwe adabili ambuwe adalika.
The reality is that a number of those that were breathing out threats against me, when the Lord took me out of the way, the Lord has taken them out completely. They have died. A number of these preachers that I'm talking with now, when I ask, well, what about this one? What about that one? They say, oh, he died of in an accident, or he died of an illness. The Lord has taken them out one by one, you see. But the Lord preserves His own. He is purposed to work, He's going to accomplish His work, because the blood of Christ cannot be shed in vain.
Once mulungu adawatenga kuma amangofa mmodzi na mafapa ngozi amafa mzivu zosiyana siyana adamwalira adapita koma chimodzi chindisangalatsa chakuti ngakhale adamwalira koma mulungu adaladzisungira kale anthu ake ndipo adawatenzeza koma zimene mwenekera kudziwa mulungu amagwitsa chito chite chuti chonse kudakwaniritsemo chiona tichati kudakwaniritsemo thenga wake ndiapa adagwiritsa chito izizi kuti thenga wake ukwaniritsidwe.
Now, we don't wish ill of any that oppose the gospel. And you have the same thing there in Malawi. Ever since the Lord has begun to establish His work there, there are those that have opposed you and have openly opposed the message that you're preaching. But you don't have ill will toward them. You're not sitting thinking, well, I hope the Lord takes them out. Because it's a serious matter. When the Lord takes out a sinner, He's executing His judgment. That means eternal separation from God forever. That is not our desire, and yet the Lord so purposed. As I've mentioned before, Abel did not hate Cain, but Cain hated Abel. Abel did not wish ill on Cain, but Cain wished ill on Abel, to the point of killing Abel, according to God's purpose.
Monga dida nina gale kuti abere adali be udani ndimbale wake Kaini. Koma Kaini na mina adali ndu dani ndimbale wake. Abero adali be zifukwa chile chichoso chora koso sempana ndimbale wake Kaini. Koma Kaini na mina adali ndizifukwa mpaka nada fika pomupa mbale wake. Koma kumupa kumene Kaini adali chita kupa Abero adakwaniritsa mo choringa cha Mungu. Ndipo Mungu adachile megeze chinthu chimene chocho kuri chachitika basi.
And many times it's not so much what they say to your face, but it's what they say behind your back. You see, they can smile at you, but when you turn your back, they wish you dead. There are many that way because of the gospel.
I
remember back in 1986 when I came back to the United States after the Lord had opened my heart to Christ and the gospel, and I went back to the congregation that had sent me out to the Ivory Coast. And I began to preach Christ in that congregation, and the elders got upset. And ultimately, the Lord purposed that I be separated out. But I remember there were 5 elders at the time that came and met in my home. And they told me that they feared for me because the message that I was preaching was opposed to what they believed. And they said that I was a rebel, and that I would not submit to their teaching. Well, fast forward now, and that's been since 1986, so 30 years ago, that separation took place. But the last word that one of them said to me was, "I fear for you, Ken. In fact, I would not be surprised to learn within a few days that the Lord has taken you out." In other words, killed you. But I learned that of those 5, 3 of them, the Lord took out Himself. And they're gone. They're dead.
Ndimakumbukira nzaka zambuyo mo, 1986, pamene ndimakumbukira muzaka chama 1986, pamene ndilapira ku Ivory Coast. Amini pamene ndimabwera kuchoka ku Ivory Coast, chifukwa chakuti uthenga wavumbuluka kwa ineyo. Ndida usia mpingo kumene kuja kwa Ivory Coast nkubwerera ukalalikira so kumpingo kumene ndima utsogola umene udanditumiza ine kupita kwa Ivory Coast kwa Amerika koko. Ndiye ntayamba kulalikira uthenga wabwino kumene kuchako mpingo wonse udadzuka udakhumudwa ndikuona kuti ndiye ndawubwira. Ndipo anthu pafupi 5,000 adabwera ku nyumba kwanga atsogolera. Adabwera ku nyumba kwanga ukandichenjeza kuona uthenga umene ndaulalikira uchawo. Ndipo amalankhula chindunji mai kuti ndizioneka kuti ndawukira ndiye amata kushita manta chifoja kukira wanga ifona mweleta mpadugo mwena nikoza kupedwa nga matimikiza uriwa uchita manta chifuwa akuova chifopa waneka kutine nikoza kupedwa nene liyose mwe wango kukoza kujotedwa kwa matatu ada achoka nditu mwele ramo sada kare na hapa chifu jimene jojo
atatu anamali na manomba mwafaisi aja nyamena aja dalibu dawili mwoka zaka 20 lembeo na hemene ada mwele uraje njeza uji asamale ya kuzo kufanda ina yose mwoka.
But what is interesting to me, and the reason I bring this up, is because one of them that is still alive today, the Lord still has not taken him out. He was a very good friend of mine. We were very close. But when those meetings took place, he tried to be like Gamaliel. He tried to say, let's just let this go and we'll see what happens.
Chibene yima nisangala chibene mbili ya mingwa mungu chaguti nga kala ata wada mwalira kumawira dagari mwewebe amene nima rini kama wano nima kumbukila chitu china soya chanchi wili nchota kuti panari mtu mwazi mwa sokole la jao adali mzanga kwa mbili amene nima kukiri sana ndipo makare ni mwazi mungani zose zimene mabugalo wazo kwa mbili anangarakuru ndipo yeye mtaji zose amara kamara nkula makala pakati adali ngari mkala pakati amara kamulega na mene yu ashite mena kunira cha mungu wada musunga abe kuna zi kala pakati chima nisangala champaka na vano akadali jimu ule mtu amene yore.
Recently, he tried to get back in touch with me to ask how I was doing and how things were. And when I corresponded with him and asked him, have you continued in the same vein as you did 30 years ago? His answer was yes. And so my response to him was, because he was saying to me, well, all the while I've been praying for you, as if we are of one mind, and we're not. And when I pointed out to him that we weren't, that brought about the separation again. That's Gamaliel.
Yeah, she made him a kuta ben dimun for a mene will. Ntonozi, Taizina diman kurana de Paganaba. Before you can have your lankuran and tell them for Sabu, who can have him to put such a wedge jajo, who can have been Zabita Mbuyo mo. Ndiyo chama na yeye ndaka mpendu mpingu wa milo njao kumambe yu ni ndaka mpendu mchipuza kumanima kupempelela aminuwe ukalanga rikuditi mzimu umozi tima yetela mzimu umozi yene mwono ura ifelu sili mzimu umozi wele panipe kuri ukoso kwa nito mpendu ineyo mpendu kukalala umvega hai kumene kwa osu ndiko kukira utenga wabu inoko ndio kamari yeleo umeneo.
And that's the reasoning that Gamaliel was using. He mentions a second person here in verse 37. After this man, Acts 5:37, rose up Judas of Galilee in the days of the taxing and drew away much people after him. He also perished. You see, that's what's common in both of these. One was slain, one perished. What he's saying is, God's judgment's going to be on these men. We won't have to do anything. Let's just wash our hands of them.
Kuda kupereka soji sazoji na pandu vaka tenesembe. Kwa yamba mamukula za Yuda, amene kuda ada gani kodi, ada pe. Pamena kukamba za Yuda, waku Galilea, kuda ada ona ongeka. Ndipo, zifazo ziwiri zizi, ama zibuwele tapa mswa wawa, kudite ntale geni, kulanga kwa mulu mkukua peza, wena pedo, wena ona ongeka basi.
So, while it sounds like he's defending them, in reality, just like Christ said, he that is not with me is against me. He that gathereth not for me scattereth abroad. This is what Gamaliel's doing. He's not helping the apostles' cause. He's not identifying with Christ. He's just trying to play the middleman.
Akumangila pamozi, akuluzanita, kuma chintu chiche ni cheni, sada limbali ya atungi ai. Anali kushika ana chintu ujo. Chikwari kama renga Yesu wala mkula gale kukukuli jala mateyu, kutia amene saso nkanisandine, amwaza amwaza. Kuna ntazo vizi mene ama zipanga apa, kuna liku ututandi tutenga wabu ino, anga kale anandima ganizo onega ndarabu songanita pamozi.
I will tell you that there are many like Gamaliel that have never been taught of the Lord as to their lost estate. They've never seen themselves as sinners before a holy God, and therefore they continue to justify who they are before men and before God. Gamaliel was concerned about preserving his reputation. That was it.
Ndipo Mulungu sabwera ndiotenga uti awabweretse poera kuti awaonetse kuti ngochimwa ayi taizo sabadzilungamitsa okha nadzione woyera ndipo amanyindirira kuti ulemu wawo upitirire uzikhalabe monga mmene umakhalira agamaliyele amakhala mtundu mmene adachita kuyikidwa ndithu kuti asaone kulakwa kwawo azioneka woyera.
This is ultimately what Pilate did with our Lord Jesus Christ. He tried to wash his hands of being responsible of crucifying Christ, but ultimately, he crucified him. He gave the order to crucify him. He was an enemy of Christ, and yet, he tried to make it sound like he wasn't.
Pamene chilamulo chilolezo chikalata choti pachikeni chachokera mwa iyeyo ndiriro masoka anthu amaona osamba manjamo ngati kuti akukana koma mkati iyeyo ali mtsogoleri wotsogolera kuti apachikidwe ndithu chifwenene amene ndapereka chilolezo kumene koko kudali kutsutsa uthenga wabwino nayenso sadali mmodzi wa nkhosa iyayi.
So if we look at these characteristics of Gamaliel, it represents men who prefer their own reputation above the truth.
Njeno chika maona chikhalidwe maonekedwe a Gamaliyeli ndiyo anthu okhaokhawo nthawi zonse amene amadzionetsa woyera nthawi zonse amaoneka ngati kuchita chilungamo ooneka ngati olungama asali olungama konse ngakhale pang'ono.
Secondly, they prefer peace above conflict. They try to maintain the peace at all costs.
Third, they
represent leaders and preachers who have never seen their lost estate. They consider themselves to be just before God. Gamaliel thought himself to be God's servant when he was not.
See, they
have an appearance of godliness, a form of godliness, but deny the power thereof. But fourthly, here in verses 38 and 39, and this is what's so subtle about such men, is that they will say some true things and yet not be preaching the truth. When you read verse 38 and 39, he says some true things. I mean, you look at it, what can you disagree with? Where he says, refrain from these men and let them alone, for if this counsel or this work be of men, it will come of naught. But if it be of God, you cannot overthrow it, lest happily ye be found even to fight against God. There's nothing wrong in what he said.
Ngeti kuona ndimaka 38 iyo kuti chaona adakashira mkula pa muthu uyu. Chifukwa mati ndipo tsopano ndine ndinu. Lekana anthu amenewa nimuwalola akhale. Pakuti ngati upfungu umene kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu idzapasuka. Koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula. Kuti kapena mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. Ichi chidali choona dijeni chena amachita kwa Gamaliel.
And this is how they hold people in deception, because it's just enough of a true saying for people to agree to. Because you see verse 40, and to him they agreed. I guarantee you what he said there, most congregations would agree to today that call themselves Christian in Malawi and here in the United States.
Akutatala mkula ichichi chimene chichiona ndi chenicheni anthu onse adagwirizana nawo. Koma kuti mufufuze chimene chidagwirizanitse chipoja kadade kuti mungapezeke otsutsana ndi Mulungu. Ndiye kwawoko otsutsana ndi Mulungu kupena moona ngati kulapa. Ndiyeno adagwirizana chimene chocho ndipo vesike kafuna kuti ndipo adavomerezana ndi iye. Kutatala kuti zimene adala mkula uyu adazoona kuti ndizoona zenizeni.
Here then is the greatest fear for any of us of being deceived, because we can know a lot of true things about God and still be unconverted. You realize if I tell you that Christ is God, and I tell you that God came in the flesh, and I tell you that the Lord Jesus Christ lived a perfect life unto his Father, and that he laid down his life at the cross, and that God raised him again, and he's ascended on high. I've just told you six things that are true, and yet I have told you something that even the devil believes and knows.
Yesu Kristu adafa, Yesu Kristu adaidwa manda nkuka kwa kufa, Yesu Kristu andruwa amena ama kulumuta, zose zintatindika nkulecho njozona dize nizeni. Nga kaya sarana njerekeza ama zidziwa sokuri njona dize nizeni. Ama kujizwana nazo zimene zosu.
But you see, conversion is just, it's not just getting a hold of some true things or some true sayings. It is a conversion of the heart. It's not just in the head. It's not just apprehending with our minds certain facts concerning God and Christ, even though they may be true. But it's the Spirit taking this heart and causing us to see our sinful, condemned state before a holy God, lost without any hope or help in ourselves, and our heart being drawn out to the Lord Jesus Christ, who paid the debt for his people. That's the difference. And that's not what we see here with Gamaliel. There's no bowing as what the Lord later would do with Saul of Tarsus, who was one of Gamaliel's students. The Lord brought him low, but he left Gamaliel to himself as far as we know.
Muntu sasinthika chifukwa cha mamvedwe mene amamvera uthenga wabwino mu umuntu wake ayi. Akamati munthu uyu wasinthika, zimatengera mzimu wa Mulungu amsinthe munthu ujayo. Ndipo kusintha sizisusintha munthu, susintha mzeru, koma umasinthika ndi mtima. Kodwa kuti zimene tikuziona mwa Gamaliel kuti nayenso adalankhula zimene amazimva, zimene amazidziwa monga mwa nzeru za umunthu. Zidali zoonadi zenizeni, koma sizimapanga kusintha ayi. Kulankhula choonadi ndi maganizo a umunthu sizimakupangeyo kukhala munthu osinthika ayi. Koma pokhapokha choonadi chilankhulidwe ndi mzimu asinthe mtima wako mpamene munthu umakhala wosinthika kwapanga kuti uchita nkhule chimene chocho ndi nzelu ndi maganizo ndi kuthekera kwako ndi munthu wako ndi thupi lako umakhala kuti ndiwe mmodzi amene wotsutsana ndi uthenga wabwino ndipo tikumuona Gamaliyeli apapa kuti ngakhale adatsutsa amene amalankhula choonadi chomwecho koma mulungu adamsiya pomwepo akhalebe wotsutsa uthenga wabwino ngakhale adayankhula choonadi
ndipo munalibe kukonda mwa iye monga adalangira ndi Paulo ndikumsiya iyeyo Gamaliyeli wosatembenuka mtima.
Now this isn't just to tell a story, because we all know Gamaliels today. I preach for people that are like Gamaliel. They don't attend our place of worship here, but they listen to me on the radio and over the internet, and they'll even write me from time to time and tell me, I thank God for the message that you're preaching. And yet when I ask them, so are you attending a place of worship that believes what you profess? They say, no, but that's where our family attends, and we just don't want to upset people, so we continue to attend even though the gospel's not being preached. You see, they're trying to play the middle. See, on the one hand they believe it, and yet on the other hand deny it.
Chifukwa mungaona wanthu akupita kuchalichi akalalikira ukapemphera ndipo ena amamva kudzera pa internet monga meliri kuphunzira apa kaena amabwera kuchechi kaena amabwera mwina muli monse mmene amamvera uthenga kandi pa wairesi uthenga wabwino umene ukulalikidwa uthenga wabwino ujawo komano siuti zimapanga anthu achakusinthika ayi chimene mwinekera kudziwa pamene mwafika pomaka akusafuza koma tsopano zimene uthenga umene mukumvawo ndimene mukukhulupirira nkunu umene mukuimamo mukamva kuti ah komabe uthengawo tili maumva koma sitifuna tilalikira uthenga mofanana ndi mmene ulili uthengawo timakana kukhumudwitsa anthu anthu sikuti koma akhumudwitsa maganizo awo ndi zeru zawo zonse amakhala kukaima pakati kuti abweretse amange mtendere atenge chindicho achike pamodzi zimene sizoona ayi munthu amene amalephera kulalikira uthenga wabwino monga mmene umafunikirira kupana kuti ayi tifuna anthu asakhumudwe nayenso ali mbali ya anthu okhumudwitsidwawo chipoti sali amodzi a uthenga wabwino ndi wongotsutsa uthenga wabwino angakhale aoneka ngatosa utsutsa uthenga.
See, there are a number that will meet with you in private and they'll say, yes, this is what I believe, and yet in reality where they attend and what they hear and how they worship is a complete denial of the truth. You can't, there's no fellowship. There's no fellowship between light and dark.
Kuyankhula za uthenga wabwino weniweni monga kudziwira kwa Mulungu adzamba kukana, adzamba kukhumudwa nawo, adzamba kutsutsa. Chifukwa chiyani? Nawonso ndi otsutsa uthenga wabwino angakhale amaoneka ngati amagwirizana nawo uthengawo, amaumva mthupi ndi nzeru zawo zimene sangakwanitse kudziwa chilungamo cha Mulungu chimene chimamveka ndi mzimu.
Now the reason why I say that there's no middle ground is from verse 40. Here's Gamaliel making this statement, and to him they agreed. You see, ultimately, the reason why a Pharisee and a Sadducee could sit on the same council is because they're willing to lay aside their differences to get along. But ultimately, what do we read here? When they had called the apostles, even though they agreed amongst themselves, what does it say? And beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. There's where their true heart was shown. All the while speaking nicely, even using the name of God, talking about His sovereignty, all these terms, and yet ultimately enemies of Christ and His cross that these apostles represented.
Chenicheni chimene chidali ndi Gamaliyeli chikupezeka pa ndimeka 40 chifukwa kuti ndipo anavomerezana ndi iye koma kuti ndimufufuze Gamaliyeli adali mfarisi Kwa mamena da kwa melezana ndi adani ndani, adana farisi na saduki. Pamena farisi na saduki na zodani, sabi zizana hai. Kwa manchifoja na saduki, nda farisi adapa nga kukalabu aloli mozi, la bualo lo unika izizi. Chifore ama karani ntawi na mada tenti kwa mbira neni, sawele ngelezi mene lima sempano, zimezi kubino za tenti kwa mati anjanebe li kreba mozi. Chifore ama kwa landi mawamene hodi tizi anjana, ama kufuzila kwa anjana, njifaka ntawa ama anjana. Mwereni mwere apapa mbea uti zukanda uta zona uri this statement imene ida kwele ndi mfalisi uyo amene ndi mgamari ata lankula mawea wa kutabwee saku ya njana nda saduki anga karagari uo sempana ndipo chimene ada ya njana ato nchimene chida pangitisa kukwiriza na kutapwa kule atumi achi chifuwa urata ya njana mpamena ada wakwapula chobamu ata wakwapula urata wala mulia uri takula mulia uri msa lalikile so tuko chula zina iliri ata lero kwa masurila zibiri. Kuna ndio zori zimena da kuhirizana kuyanjana, zida alizotu sani utenga wabwini. Yali gamari yale anga kare amala nkula choo nadi nthawi jayo. Kwa ma choo nadi chimena machida nkula cho, chida ali choo nadi jama ganizo. Chimene kiti chitandizire kuhirizana ndanza keo, kute akwapule, anzunze, ola lilo tenga wabwini.
Now here's the point of this whole message, and that is that where the Lord has taught any of his own, there is no middle ground. You're not going to find them compromising or arguing or try to identify with those that oppose the gospel. In fact, in verse 41, when they had beaten them, they considered this to be a blessing that the Lord should so count them worthy to suffer shame for his name. You see, their isolation, their being separated out, was a mercy. They recognized it. That if they were separated out, that was an evidence of God's mercy toward them. And they thanked God for it.
In chifake, tikula mkula zona kuti, palibe muntu amene amakhala mkhalabagati, pankani za uthenga wabwino. Chifukwa, anthu awawa, anga kale amafuna kubweretsa zinthu za mtendere, koma kuti ada wakwapula. Ada wakwapula ada walola kuti achoke. Ndipo verse yaka 41 akuti, pamenepo ndipo anapita kuchokera ku bwalo lakulu nakondwera kuti anayesedwa woyenera kunyozedwa chifukwa cha dzinalo. Chimene chidawasangalatsa chimene amachiona kuti ndalitso chifukwa ndiye kuti Mulungu wawapatula tsopano kuti anthu amene ali ndi chipembedzo cha ntchito amene amafuna akhale mu chipembedzo chodzira maokha akhale pamodzi ifeso achipembedzo chathu authenga wabwino tikhale pamodzi ndi adaona ngati ndidalitso kuti Mulungu wawapatula wawalekanitsa. Pamene pamakomera mpakuti uthenga wabwino umalekanitsa anthu. Ndipo tidzalekanitsa anthu amene alekanitsidwa awo amene kera yambike Mulungu chifukwa Mulungu walekanitsa.
You see, truth doesn't have two faces. It doesn't change. Where God has been pleased to reveal Christ in the heart, that heart is ever drawn to the Lord Jesus Christ and desires His glory alone.
Chimene tiyenekera kudziwa choonadi chilibe nkhope ziwiri. Ayi. Sijia njeni tazi nduzuhili pa moti, ae. Ngati china chale pera, leo china chumwe jima gwina. Ndipo, chumwe jene kita kutiseo, tenga wabu ino ntazi ose, umaoneka ngati ufuna kuzunzika, nji chipembezo. Koma, siji zawola chipembezo, kutu chiendile pa moti, ndi utenga wabu ino. Ndipo, zizale gana, china chizakambali ina, china chizakambali ina.
You see, the scripture says there in verse 41, and they departed. But better to depart from men, better to be separated out from man's traditions and religions than depart from the Lord. They departed from the presence of the council, but they did never depart from the Lord. Their heart never, ever had a thought that somehow they would try to compromise with these men. They looked to the Lord to be their Savior and Deliverer.
Yeah. Njifoka ni mata ya 41, na utika mene kondipo anapita kushokila kubwalo lakulu. Kuna ndoto tata shoka hapo. Inu, njibu inoru kumashoka pa masofa wangu. Kuhino kushoka pa nzako. Kulipu ina nzako wa sakukonde kumo sashoke pa masofa mulu. Njibu ya wa, ada sangalala kuri ashoka alikana nda nzao. Kume shumezi da wa sangalala sankuri. Kwa mulu ngusada shoke. Ndipo chisomo cha Mulungu chikuwa shulukirapo. Ndipo atalemeteza Mulungu kuti Mulungu wawapatula, wawalekanitsa. Kuti ndozo ndi feri samata ndaule tikamalekana ndi anthu wena, tikamalekana ndi zinthu zina. Nkwabwino kulekana komanso choka kwa Mulungu.
Now here it says that they went rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. But it doesn't mean that they had any worthiness in themselves. The word, the translation should be that they accounted it an honor conferred on them by the Lord himself to be called to suffer for his sake. And that's exactly what the Lord said in Matthew 5:11, "Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake." You see, they were experiencing that blessing of which the Lord spoke there in Matthew 5.
Ndipo mulamwerenga ndime yakeina yonusu yakuti nako ndwera kuti anayesedwa oyenera kunyozedwa. Sili kutanthaza kuti iwowo amakondwera kuti ulemu ndi matamando zapita kwa iwowo akhala anthu otchuka, akhala anthu oti anachita cha nzeru, apanga zinthu zina zake. Ayi, ulemu ndi kumatamando sizidabwere kwa iwowo ku dzina lawo. Ayi, koma ulemu ndi matamando zidapita ku dzina la Mulungu. Ndipo iwowo chimene adakondwera kuti iwowo ayesedwa kuti azinyozedwa amene azilandira ulemu akhala Mulungu iwo sazilandira ulemu. Kwa nchipoda ulariki ya uchenga wabwino. Monga nso, adene ya kumateyo mutu 5 ndi maga 11, kuti wadala, kuni mamina ataku zuzani, na ataku manga, na ataku kani mabualo, chifoje zina langa. Kuna ndoto zina alo, likabwe ya manzuzo, koma, nga kare manzuzo ata akabwene, ule mnibada manzuzo kwa zina la kila mulungulo, inuyo makra wadaha, chifoje zina langa, zimene zosho.
I've often used the illustration of partaking of some food. And once that food comes into my body, the body is made to digest it, and the nutrients of that food go into my blood system and become part of my body. If somebody did not like what I eat, and they started trying to beat me up to get the food back, they'd have to kill me. Because they can't. The food is already digested in part of my body. You can't get it back. And that's how we are with the Lord. Christ said that we eat of His flesh and drink of His blood. We're united with Him. You can kill me, but you can't get Christ out of me.
Taimene no mudya chakudya mukati mwadya mamaliza. Mchakudya mudya mumakhala akamati chakudya sichi chamachigwira koma zimene zimakhala kukari kwa chakudya zija. Ndiye ndiyo mukati mwadya chakudya chija. Chakudya zimene zimakhala kukari kwa chakudya chija. Zimamba kuyendaenda kubwera mtsupira kwa lijalo magazi mwako. Ndiye ndiyo zikabwera mtsupira kwa lijalo zimakhala mbali moti ya tsupira. Kwa hivyo ndani wina mwa kia chakudi ya retu mwa kwele, ula yuwa ni kia chakudi ya janga, ndeni kumenya basi. Kwa hivyo kumenya, arunu funa ni josemo chakudi ya jijona ni kia chakudi. Ada kumenya, ngakana mene ya kuja singa kuruki. Ngana kumenya kuja singa kuruki. Ngana kumenya kuja singa kuruki. Ada kumenya kuja singa kuruki. Ada kumenya kuja singa kuruki. Kwa manda kaya kauri sada kupu. Anga mavira mina ya kuja mesali mtubirana. Ndewa alikari mtubirana. Nijimwati mwazipari kwa nikuti yensi ya uwa ya ine. Unena Yesu. Inuomu kati ya Yesu. Meri za kuja za mtubira Yesu. Zima kauri zita luwe ya mtubirana nulo seni. Ndiyuli mungamina kada nendinu, ada nini Yesu, ada nendinu yojifojo funa Yesu wa rukebo mkaniwano, ango painu yo, jenu yo msatenka wae, ndiyuli zanaka painu yo, mafanae Yesu, ndiyuli mbalimbali ya Yesu Kristu, ubuino karandimuru, ndiyuli jima karawolumiki, sika kwenye kwa tuntu, ada karambali yatu, jide indela na magazi, jida walowe lega na pena palifose, ni Yesu wa tunu. Ndiyuli uli uchanga wa Yesu wako, wana uli susi inta suji waka surani, chikona karambali mozi ya mwa.
Acts 5:42. It says that daily in the temple and in every house. So rather than restrict them, actually the Lord caused His work to grow because they were originally arrested in the temple. But now, daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ. You can't take from somebody what the Lord has taught them.
Nchifaka tikamona ndimeke ya 42. Imena kuti ndipo masiku onse mkachisi, akamati mkachisi, ndi muchada wa mangira mucha. Ati ndi mnyumba, sana leka kupunzi.
Okay, well, we'll stop there. The Lord has enabled us to have enough of a good connection, I trust, to be able to hear His Word and partake together in His Word. But Lord willing, we'll pick up again next week as He directs.
Mene mungu wakalola, chikapita kutelalina, mene mungu wata agonzi kutelalina.